ala nke kwa ọtọ alụ ụmụ enugwu nke gbara dị mkpa nke ụmụ anambara nke gbara isi na adawo nke n'igbo n'etiti nke na-agba mmiri wu nke ndị abakeleke mana anyị ga-agụkwa ya o anyị ga-agụkwa ya o anyị ga-agụ ya aghaghara o Pressy Western, Pressy from Enugu. The one where party, he come from Anambra. The one where under sleep, come from Imo State. The one where be pump, he come from Emoji State. Aga we go sakamo, the mata awi de ibi o. Aga go ya ga 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 o. Salam.